se moma ne kwae na okɔ wo awurade din na wa kum esisie ni ejata enti se David no na enkofo adwin se ya na onisu ehunu no se na osu ehunu uru se na osu ehunu ni su ehunu ni se na aye de ebei wa kum esisire ni ejata ti na osu ehunu se na obenyame wantumi enkum sisire ni ejata no kwa sa owo fie no obo ni se nku no obo ni se nku a enkunim fira urade enkunim fira urade ni nyina no na ma ne be ye urade o king kai bobonguma a ne ene in bible no o king kai king ka no obe nyame obo mpae bo mpae no no obe nyame nti o ti nyame nka nti obi kase tie nyame a ne ka no ne kre mu bibi o sa wan kura no otwe nyame kupon enkrofo opoi tinyame huhume woni muno ne pusu nu debi 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 akwa di ense so ya sadie enti nisu ofiti ya na okobekum Goliath na wasiesie ne huwo piem ansan wo ba bejom so ofe so be di sofoa so bom paye okinke nyame asem utu nyame ho jom uhwe nyame hu mfonini utie nyame asem kenka ensem pa books ahodo efe nyame ho siesi ohun opiem edube bi na nkrofo bi gina wo kenya mi asem ofa asem no obu ni ti sei jem eh na o sen krofo bi bere adwene wo an so ohun bible san krofo no wntie wo David di no abin ne hu opiem pa pompa yesa di onam ni nyina no nyame ka no nyame oka no enti abro jina fa se wako ehwe nyae ne sisire ba mitiwo mejuo mfiri na numi ko yi abo efiri sisire nim sisire ne yeso ba ho a meso ne boju sem ne mawai mekume sisire ne ejata filistini no watisi omu baako nyame de ne be hye mensa na meku no okasasa na ato sonso ohun se nyame honhun eka obi ho se nyame honhun ka obi ho a wuhu o enye ne eten ena enye ehunehuna so ena enye ntiatemu na uhunyame ni onyam ewo nipa no so the glory of the Lord etwe nipa no ho ahia enye kotu a obehye ana oyɛ sofo a wabɔ clerica ena mtadi adanse sɛ yesu ade wa brochiri na mahye kambu ye freno ahei kambu no trainer sibi na ma she jeans a waba na me computer sa me call ho na ye birthday se mama ni birthday ana nkola birthday ba kwa me koto card na sa ni me nyina sa me ho amakosto ho me se mi to ade na kwa ni me was who are you na mso why was, no who are you a doctor who are you na mso why was, no you look like a special person me share suit my shirt jeans and a computer bag since enkrofo nwe student di suade was no you look special enti nyame no sa woneni enante na na ne huhua na abaw ho na me huhua abaw to okasa sa pe na to so also was abrante wa ene ne nko nyame honhom akasa nipa ni nyina so ehun se nyame akasa enti omo se sa na tie dia abrante ko na ne ne enkoko enti ni obstacle mienu no etwam na sa na miensa so wo ho na enukura so de na edin che ni nyina miensa no ye hwe na eto so miensa na enyiyimu aduasa enwotwe eko na salo verse 38 na salo denenta de she David na odi kobre mfrafra che eswa no na ode nkatabo shemu na David di nkrante no bon na taade no so na wode nante hweye ifri se na onyan son hwe na David ka kire selo se mi rintumi mfa ye num nko ifri se min so min hwe da na David yifri ne ho ka amen obstacle to su mi ensa no honam fem bambo we ukani nyina abom a ene e friend tradition sa ne ye no wo kokku bia na wo be hye eche wo de nkatabo wa fa pia wa fa peme enti sania ye ye no da no sa ne de kokku enti wo kokku yi de ese se wo be ye ne sa enu ye the greatest hindrance to the work of God. Ade ba ku sinya mi ne dwuma kwai pa ni se sa ne ye no. Enti David ye de ukoko de a ye mu akonde ye. Wodi hwehwe ye o se mi hye bita. Nyame wo kwen bia ofa so ye dwuma. Ebre bie nyame wo kwane ofa so ye dwuma. Enu ne nyame nkrofo ehu nti mre bie nyame twem a wonte ye. Nyame twem nkrofo bibiri enti. Ayu obi se ekoye nyame faso nu eni dabi. Bible ya make me Kenya me asema kiremu nyame na mukasa edu ba bia nyame fa nkomshim nti yos e bia jesa nyame asema make ne senko na nkomshim nko ape wa feli tre bia nyame nam nyumtu tre bi kure wonam ka echiri a yatwere ne nyame nam so akasa akiro etre bi kure obi nam ne ba bi kura wo kasa na nyame nem nipa onam ne ba bi ne so tre bi kure obi a wonnim Kristo or kobe bia kabiribi na nyame nam ne so no akasa endisaye o se sa kweya ne se se nyame faso pe ubedi nkuguo emre bia ni jahume nyame na ni nyame pe se oye bia no mane kwai na won faso na wonye na wo yesa sa ne nyame ye na sa ne nyame ye ne nyame betwa ho nyame be kasa wonte Israel fo ehwehwe mi se ya no kwai. Na de bio kwa sori pompa ye kenka nyame asem na misaya naba wa enhu no na chi ne kunu nso o hwe ne kwai oba ye so o mu enhu no e kwai a o mu hwe se wo mfa so mra no wa mfa so ama ye kwa wu no enwen buo mu o mu nim se misaya no ba de a we se bia ye be bo ne kwai a ye be fa so a wu no ne nya de ketoa nyame ma ye kwa wu no ohiani enwai boom. Na mre bia ni nyame fa sa kwa ni so. Ni a wadwini ni so. Enti David is David min sonhwe. Eno so ye esuesua. Esuesua. Ghana fo bibiri esuesua fi America fo ho, ene abrofo ho. Obi kwa brochire ba kumba no kasa my God, my God. No ohuri kwa no ba te sa American preachers. Ohwe bani hia, sani abani hwi ya de no nzu ehu. Osuefriwe esuesu asoso eno so enye adwuma nya mede obi aye adwuma sane awote sane awote bia nya mede obi aye adwuma Moses enya mefre no kura na oworo so obi oworo so ne nya me afre Paul soso wose na ne kasa kura na enye de eso ne nya me afa nya me fa obi bia sane awote biara Israel muadi ba kwa no mu chirepa ye kwata na mre bia ekomwa ba nyame pe se Israel fo be mu aduane adi no one makwata fo so uf eno odi aduane ebrewo nyame ni ho ho o yi otumfo nyankopon ti David ka chire na na se we ni menye bida nti mekosa ne a meye ne daa nyame se ne otie bia no opem eno odi oso be ye adwuma wo hia se je se wo yes will be so dear friend a pretension you are trying to pretend wo ye wo ho se obi ehia se de nyame aye wo no an onam so be she ne de anu nyame e dia bibi fu aye na ompopo wa anim no ehia wo ye bibi ni a wo tuntum no e fe enu ne nyame de ama wo. We are tia. We are tentia. The Nyamidia Mawon, men so many. Now I come and tow him. Now, as you see, and the infant to her. David catcher said, unto me, Fanko. His sons on Fanko. Nanua, and say, Ewana of far in Yimudun at Yanino was an of far Nepume Kuran in some. Puma, all your nyaya, if you're no, for Kuran in some. ɛne wɔyi mose a akokɔ anum ɛfiri subɔn no mu de guu ne nwanhwɛfoɔ kotokuo no bɔtɔ mu ɛne ɔkura a ne ntɔmmoɔ ne nsam na ɔtwi pini filistini no kyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ no ansɛ sɛdeɛ ɔhwɛ mmoa no a wɔyɛ no a na ɔbɔ ne mpayɛ na ɔto ne dwom no ɛhɔ a ɛne ɔfaa ne poma ɛna bɔnhwa bi wɔ hɔ ɔfaa ɛboa akokɔ anum ya na nkurɔfoɔ pɛ sɛ yɛ da ɔse yɛ jesus J-E-U-S J-E-S-U-S ɔse yɛ jesus ɛmoɔ num kyerɛ sɛ boɔ no a na ɔde ɔtase bi ɛna ɔde gu ne bɔtɔ mu ɛna ne ntɔmmoɔ taya a ɔwɔ ɛno so so ɔfaaeɛ ɛna wɔyɛ ready sɛ ɔkɔ afei ne ho yɛ obiaa nwanwa na filistini no gyina bepɔ so na ɔno nso wɔ fam na ɔforo na filistini no hunu no no akɔyi koraa deɛ asɛm na aba ɛkyerɛ sɛ wobɛka sɛ obi a ɔredi agorɔ enti ɛnhwɛ ne a filistini no ɔyɛɛyɛ David before Goliath na deɛ ayɛ no sɛ ɔno ɔtwi ɛpini filistini no ɛnyimu aduanan baako kɔ no na filistini no nso nam reba David yi kɔ no na ɔno nso nam reba na ɔsi na ɔtwi pini David afei na yɛhu brane katakyie a ɔbarima baako kuta bɛma ɛkyɛm ɔkuta kyɛm ɛdi n'anim na ɔbarima a ɔso kyɛm no ɛdi n'anim na filistini no toto n'ani na ɔhunu David no ɔbu n'anim tia ɛfiri sɛ ɔyɛ abɔfra na ɔbere na ne ho nso yɛ fɛ halleluya nyame ani onyam adware no ɛnwom baako a nyame de maa me nansɛn mekoto sɔre wo me wura anuonyam hene kristo anuonyam adware wo ɛwura mu awurade mekoto sɔre wo daa mekoto sɔre wo me wura anuonyam hene kristo anuonyam adware wo ɛwura mu awurade mekoto sɔre wo da mekoto sɔre wo me wura anuonyam hene kristo anuonyam adware wo ɛwura mu awurade mekoto sɔre wo anuonyam adware wo ɛwura mu awurade mekoto sɔre wo anuonyam adware wo ɛwura mu awurade mekoto sɔre wo halleluya anuonyam mu adware David nyame anuonyam no nti ne ho hyerɛn saa ama ne ho ayɛ fɛ ɔgyina hɔ no ne nnipa no nyinaa anim sɛ biribi asi sɛ Goliat so yɛ saa no nyinaa na ɔsuro David me sɛ ɔyɛ saa no nyinaa no na mepɛ sɛ wohu sɛ bible no kyerɛ sɛ ne ɔsuro no ne ɔsuro no paa enti woba ɛnyimu aduanan mmiɛnsa no a ɔsi na filistini no ka kyerɛ David sɛ Goliat no ɛka sɛ yio meyɛ kraman ɛna ɔde mpoma reba me nkyɛ yi na kyerɛ sɛ na ɔkuta poma ne abaa yɛ a ne guanhwɛfoɔ no ɔmo poma no yɛ mmienu ɔwɔ poma na poma no ɔwɔ dadeɛ ɛhyɛ ano dadeɛ a ɛhyɛ ano no ne sɛ aboa bi ba a ɔti na ɔtumi de poma no bɔ no na dadeɛ no asɔ aboa no mu nti ɔsɛ ɔpoma no ɔba waba ɛna kyekye me werɛ ena afiso ewurade ka kire Paul se eye dem ma se obeto okafo dade ano kodi ehe na kire se eye uguahwefo ne poma no na abande so ayi se kotokro aboa no kwese nwire wire bi mu a na wayi no afirimu enti David kuta sa poma no ene aba no enti o se na Philistine ne ka kire se me you are coming na adem poma ere ba mi ncheyi na Philistine ne friend nyame domi David wote oso aye dia bay eno kira yan sei osuro osuro no enti afi wo friend na busum ei bo busum kaseye busum honi ho busum ketua omu nyina na o frere won na o de domi David wo hu ni se biribie si onyame tumfo ne ni onyam a slain David so and why ye din obi ahwe wo e die be na ba be sie na Philistine no catch and say bra min chai na min fa won na min ma ewiem no ma ni wiram muwa na David catch na Philistine ni say wo die wo din krante ne pia ne peme na reba min chai na media media safo awrade Israel pursue we twa wonpo ni yankopon din na me reba wonche yi ene dey awrade do be sha mensa na mekun na me twa utire firi so na me de Philistifo dom afunu mama ewiem no ma ni asase so muadoma nara na asase nyina hunu se onyankopon bi wo Israel na bedwe nyina so hunu se enyan kranta ne pia ana urade de jenkwa ifri se okun ye urade dia na urade be ko amaye asema David kaye no na adena to Philistine ni so Goliath oka sa pena no hopo che was na Philistine ni sorry se oriba David nche no David yen tem to mrika ko impesua su ko sia Philistine no hey hallelujah wa nipa owo nyame mu gidi Philistine no ba no na David so yen tem okosia no unsro David nim se otwe di ampo yi oka ne ho bisu nim se enti no unsro no gidie no enye biribia ye forso ya na nkrofo ye ti se hawo gidia wo gidie no ye biribia eye adwuma aye automatic se uji nyame dia biribi ni ba nyame na oyire hye ni mu enye wo na nim se obeye nemo nyame na oyire hye ni mu ni ti unim se nyame beye enti wo tu sa asan wo nyame din mu se nka na David ni nyame mu gidie sa bra nko twane eh so Christ ni ukoye word na to wi as adwuma nyame ni umu na mi wo umu a eda no anu nyuma be firi umu aba no ye nyame dwom eto ni eden na ntimi mo Jesus na ho pochachachache na ko bobu sumbidin a unyo Christ ni papa eto ni eden na wo bodua eh sabi o se makofra ntoa makofra busum kase makofra wo ya unyo Christ ni ni ewo umu no eto ni eden a eno a na eba ni ewo umu no eba wani na ho so so no ni ewo umu no eba wani na ho so ube wi ansa no won se dia me yeye ni ni ewo umu no ti na David nyame woni mu ti Philistine ni ba no ono so eye ntem ko hia no hey e wa no yi ne bo no ba kope ya na nkrofo so otu oyi ba ko otu ya pe ne mumma so kakra bi ne kwan da se nyame ka nipa ho a wo chai domerema nyame ka ho a wo hu ye hu mi se nyame ka ho aye de abei prekope bui ka Goliath a ni o jina ho ni o twa no ho na nkrofo nyina ye ko mo edie be ni o twa no ebo enye sekai enye pia ebo enya bebia se tokro no se nyame ka ho na mankrofo se akoye lack So we are lucky. And you're lucky, Kego. And you are doom be. Missy, I dear by her. So I don't come near my way in your name. Go for a question, a query, any tear, and can you say, and can you say, near Koye, say, no Koye, say, no, and your friend are doom. Near a fa, a seer, nay, yes, sir. Sadiano, a yatum, a cassa say, Kuran, when Yamitum come one, a beard. Toya, Namsa, Kay, would yet it can win. Foot to a far horn Yasam Ketua. A fair Philistine Fuenina, nor he honor. Not David Sad, the America. Will be called Best Rosia, where we knew one Adam. David is Wenisikai, Wenipi, as Okoi. Okoyan Okoi Goliat Nasikai. Eh! Akwa wa wudiye. Neseka anu akoyi. Nwa diya trinity. Nwa masu. But Israel fwe. Asafo Yehowa. Kaya ho. Israel nyakumine ya wo. Asafo Yehowa. Kaya ho. Israel nyakumine ya wo. Zatapo nasa. Asafo ya wo. Ama bota ya papa. Oh,
Hallelujah, it's burning in my soul.